Yeah, yeah. Uko peke yako we kwangu utoki unanipatia. Nanijulia, naniwezea. Oh my queen, nanipikia, nanifulia. Ikizidiwa, no ma medicine. Ubaridi baby likwa barafu. Nipolawe, sasa napata nafu. Nitake nini, nisipate my waifu. Tujichunge, tuchunge penzi letu.
Darling, ah, oh darling.
Yomba sweetie.
Darling, ah darling.
My vanilla baby.
Darling,
hey, hey,
oh darling.
My kisura wange.
Darling,
oh, oh, oh,
oh darling.
Yomba sweetie. Kote wendapo nataka kulinde kwa kingora. Wepeke ndo nanipara. Ukichoka za bongo takikisha na kuanga kwa dola. Hata tukigombana mara zote na kuaga mkinya. Staki ukose amani, amani. Penzi pingu mepana. Menificha sitoke masima. Nikubishe minani. Chantaina kwa nani, nao taina kwa nani. Imepa watu wote apado ni ani Vika moyo kumshine shetani. Atwe wote maeshani. Ukipanga wondoke basondoka na mime. Ubaidi baby likwa barafu. Nipo nawe sasa napata rafu. Nitake nini, nisipate my waifu. Tujichunge, tujichunge penzi letu.
Darling,
ah.